Do I look at the shit? Eti mvua isinyeshe, ikiki hali kipite mbali, tuliacha mapepe anapepea mtima. Hapa nangoja nideke kwamba elzumari kumbela chai yani walete walete. Eti nacheza mkumbuti wa chawidu na uno analikata yani mudogo mudogo. Macho legeza malaini kama mwidu na jichezi ya karata nyole kazi la kikongo. Homiwi sana paga wachanganywa haoniyando anavuni changanyi ya uondo haoniyando homiwi hata sina la kufanya haoniyando anavuni changanyi ya uondo. Buddy, buddy, buddy.
Jirani tumezibwa ukuta ndani raro budani na ndo bosi na leo yuko na miecha. Oh baby nifanye ni mchanganye changanye dula au niwe kiburande nikupeza don masha shura. Oh baby nifanye ni mchanganye